Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi na Edi Rwema. Turabaramukije mwese nshuti aho muri hose, ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga, mbere yaho ariko Edi Rwema atubwire amwe makuru agezweho uyu munsi.
Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho ni mu Rwanda rwasubitse ubugira kabiri urubanza rw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi umwari Diane Shimarwigara murumuna we na nyina umubyara kubera inzitizi zikomeje kugaragaramo. Uruhande rw'abaregwa ibyaha byo kugambanira guteza imidugariro muri rubanda bo mu muryango wa Rwigara baravuga ko ubushinjacyaha butabahaye dosiye ngo bategure urubanza. Eric bagira ubusa yakurikiranye iburanisha rya none. Eric, izo nzitizi zivugwa muri urwo rubanza zishingiye kuki?
Ego edirwema nkuko arumaze kwivuga, izo nzitizi zishingiye kuri urwo rubanza zishingiye ku kubura dosiye y'urubanza. Kubaregwa barego baravuga ko batigeze bahabwa dosiye y'urubanza haba mu bushinjacyaha. Uyu munsi noneho nibutse ko ku munsi wa kabiri w'iburanisha hagaragaye umunyamategeko ubu waburanira ariwe Maitre Buhuru Pierre Celestin, yavuze ko yagiye mu bushinjacyaha mu bwanditsi bw'urukiko kugira ngo arebe ko byabona dosiye y'urubanza kugira ngo abashe kuba yasigurana n'abaregwa urubanza ntiyazibona. Ni ukuvuga ngo rero hagiye haba icyo nakwita impaka ndende, haba ku bushinjacyaha buvuga buti iby'ibanze birahari, twabamenyesheje ibyo baregwa, hari ibyo batagomba kubona cyangwa se bitagomba kujya hagaragara ku mpamvu z'iperereza. Ni ukuvuga ngo harimo amajwi bivugwa ko bagiye bavugira kuri telefoni bavugana n'abantu bo hanze. Ni ukuvuga ngo rero urebye ari uwo munyamategeko Maitre Buhuru Pierre Celestin ndetse na nyina wa bariya bakobwa aribo Diane Rwigara na Anne Rwigara, nyina Adeline Rwigara nawe yavuze ko mu byaha baregwa bagiye bakora icyo bita kubakiramo amarenga ngo kugeza ubu ntabwo barabona dosiye. Asaba ko nabo babona dosiye kugira ngo babashe kuba bakiregura.
Hanyuma se urukiko rwigeze rwemeza ko ayo madosiye barimo basaba bazayahabwa?
Urukiko ntabwo rwabyeruye kuko umunyamategeko yavugaga ngo babahe inyandiko mvugo za buri cyaha ku byo bagiye bakurikiranyeho, wenda nka Diane Shimarwigara. Baravuga bati yaratuze cyangwa se yakoresheje inyandiko mpimbano zishamikiye ku rutonde yajyanye muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora rugaragaza cyangwa se rushyigikira kandidatire y'igihe yashaka kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Nuko akavuga ati rero kugira ngo tubashe kumenya koko niba koko ayo masinyatire yaratuzwe twagombye kuba dufite iyo dosiye, urukiko rwavuze ngo hari iby'ibanze bigaragaza ko babamenyesheje nyine ku buryo ukurikije n'uko baburana ifunga n'ifungurwa ntabwo ari umwanya wo kugira ngo batege ku bushinjacyaha bubashe kuba bwatanga buri nyandiko mvugo ya buri kirego kugira ngo kuko ngo bikiri mu iperereza.
Eric bagira ubusa, makuru atugeraho nuko abantu mu iburanisha ry'uyu munsi bari benshi ku buryo icyumba cy'urukiko cyari cyakubise kiruzura, abo bantu bari mu ngeri zihe?
Edi Rwema, nk'uko umaze kubivuga aho ngaho urukiko uretse no gukubita icyumba cyuzuye ubundi hasanzwe harimo ibice bibiri, ariko bari bagerageje gushyiramo ibice bitatu no kuvuga ngo binjijemo izindi ntebe kugira ngo abashe kubona aho gukwirwa, ariko biranga kugeza aho bifashishije indangururamajwi. Ni ukuvuga ngo rero ugiye kuri izo ngeri wahera mbere na mbere ku bashinzwe umutekano. Abashinzwe umutekano baba bari bambaye sivire wenda basanzwe bazwi, ariko noneho ugiye no kuba polisi. Hari abapolisi benshi cyane ku buryo bugaragara, haba mu rukiko haba no hanze, kandi benshi bafite imbunda. Wajya rero nanone ku bantu mu basivire basanzwe bazwi, hagiye hagaragara abasivire benshi cyane, wenda no mu muryango wa Rwigara hagaragaye bahungu be babiri aribo ubungubu badafunzwe. Hagaragayemo rero n'umunyapolitiki perezida fondateri w'ishyaka PS Imbera kuri Bwana cyangwa se Maitre Bernard Ntaganda, yagaragaye muri uru rubanza. Navugishije urubanza rurangiye arambwira ngo kuza muri uru rubanza kuri we no kugurizanya we na mugenzi we, kubera ko ngo we nawe agenda afungwa afungurwa buri munsi yashatse gukiganira abanyamakuru kugira ngo agire icyo abivugaho mu bihe bitandukanye bagiye bamuburabuza banga ko agire icyo avuga ariko hanze yagize icyo atangaza avuga ko u Rwanda ryanze bikunze demokarasi igomba kuhaba nko mu bindi bihugu kuko agaragaza ko cyangwa se yumvikanisha ko mu magambo ye ngo u Rwanda sakarwa.
Eric bagira ubusa urukiko rwigeze ruvuga iyindi tariki yiburanisha ry'uru rubanza.
Itariki yiburanisha ni ku itariki 11 ndibwira ari ku wa gatatu azaba ari mu gitondo n'ubundi ku isaha ya 3 za hano mu Rwanda.
Eric bagira ubusa urakoze cyane komeza udukurikiranire iyo nkuru.
Ndagushimiye Dirwema.
Ndabashimiye rero Edirwema na Eric bagira ubusa kuri iyi nkuru yerekeye urubanza rwo mu muryango wa Rwigara. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzibageza ku buryo burambuye makuru yacu ari imbere mu masaha ataha. Mbibutse rero ko mutwumvira kuri FM 88.3, FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mwese rero murisanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mungisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga nshuti nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amahoro wacu 2017 ishyirahamwe riharanira gukangurira abanyarwanda impinduka ni muvoma itari ya politiki iharanira impinduka ya demokarasi mu Rwanda. Yatangiye mu mpeshyi y'umwaka wa 2017. Gukangura iby'icyo gikorwa byatangiriye ku mugaragaro mu mujyi wa Montreal mu gihugu cya Canada ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wabanje wa 2016. Nibwo abagize iryo shyirahamwe batanze ikiganiro mbwirwaruhame hakorwa n'urugendo hagamijwe kuganira n'abanyarwanda bakagezwaho gahunda y'ubwo bukangurambaga. Nuko ku itariki ya 17 ukwezi kwa 9 2017 abagize iri shyirahamwe batangije ku mugaragaro gahunda yiswe Début d'une révolution verte. Yatangarijwe i Bruxelles mu Bubiligi mu kiganiro n'abanyarwanda. Abategwa icyo gikorwa bavuze ko bagamije mbere na mbere gukangurira abanyarwanda bari mu gihugu ndetse no hanze kumva ko nta wundi muntu uzabazanira impinduka mu Rwanda atari bo ubwabo. Muvoma amahoro wacu 2017 yasabye ijambo ijwi rya Amerika. Uyu munsi mu kiganiro muri isanga twatumiye umuvugizi wayo muri Amerika ya ruguru, no kuvuga Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni bwana Freddy Usabuwera. Muduhe rero telefone zanyu tuze kubaha ijambo muri kiganiro, mutange ibitekerezo cyangwa se mubaze. Telefone yacu nyibibutse ni 202 441 931. +202 441 931. Twakire noneho umutumirwa wacu. Bwana Usabuwera Freddy, urahura komeye.
Muraho neza Eugenie.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kuba mu mpaye ijambo uyu munsi.
Nanjye mbashimire cyane rwose uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire kuri iyi muvoma. Mu gutangira mwatubwira uko iki gitekerezo cyo gushinga iyi muvoma y'ubukangurambaga yiswe Amahoro wacu 2017 cyaje.
Murakoze cyane Eugenie. Mbere na mbere nagira ngo mbanze mbashimire kandi nshimire ijwi rya Amerika ryaduhaye umwanya kugira ngo tugane n'abanyarwanda kandi tubagezeho gahunda yacu yiharanira kuba mu Rwanda hazi impinduka ishingiye kuri demokarasi. Nagira ngo nibwire abanyarwanda, ngiye nitwa Freddy Usabuwera, nkaba mba hano muri Canada, nkaba ari umuvugizi nk'uko mwabivuze w'amahoro wacu muri Amerika ya ruguru, hano muri Canada no muri Amerika. igitekerezo rero cyo gushyiraho uyu muryango wo gukangurira abanyarwanda guharanira impinduka mu gihugu cyabo cyaje mu mwaka w'2015 kishyizwe hamwe n'abasore n'inkumi bari cyane ku mugabane w'Uburayi bavuga bati bese hakurikijwe ikigo tubona mu gihugu cyacu ubu ngubu ubutegetsi buriho bwa FPR bushaka kwikubira kandi bigaragara ko gahunda yo guhindura itegeko nshinga ishobora kuzakirwa mu bikorwa noneho na Perezida Kagame warugejeje hafi ku gihe kirangira rya manda ya kabiri ashobora kongera kugirwa Perezida hakurikijwe guhindurwa amategeko. Nguru niko icyo gitekerezo cyaje twishyira hamwe dutangira icyo gikorwa cyo gukangurira cyane cyane mbere ya byose abanyamahanga aho twakwita hano sinzi uko twa narita mu kinyarwanda taxpayers donc abishyura imisoro mu bihugu byabo bifasha igihugu cyacu kugira ngo tubumvishe ko imfashanyo u Rwanda rubona zagombye gukoreshwa mu buryo bwo guharanira demokarasi mu gihugu cyacu ko ariko bigaragaza ikoreshwa nabi ariko nanone tukongeraho ko n'abanyarwanda tugomba kubakangurira icyo kintu bakumva ko aho bari bose bagerageza gushyira mu gaciro bakareba ibibera mu gihugu cyabo noneho bagaharanira iyo mpinduka.
Ni ukuvuga rero ko ari muhuriyemo uwo muryango cyangwa se iyo muvuma muri abanyarwanda n'abanyamahanga.
Yee rwose rwose dufite abanyamahanga badushyigikiye baba mu karere ka k'ibiyaga bigari cyangwa se aho turi haba hano muri Canada, Amerika cyangwa se muri Afurika n'ahandi.
Intego muri makeya ni iyihe?
Intego ni ukureba uburyo abanyarwanda nk'uko nabivuze tubakangurira gushyira hamwe ni ukutuma abanyarwanda ubwabo bafata iya mbere bakaba aribo basaba impinduka nk'uko tugenda tubibona hirya no hino mu bihugu bya Afurika aho abategetsi bashaka kwikubira ubutegetsi abaturage baho aribo bavuga bati turabyanze ibi birahagije nk'uko bivuga cyane mu cyongereza bati enough is enough dukeneye ko ibigo byacu biyoborwa n'abantu cyane cyane baharanira uburenganzira bw'ikinyabwoya muntu kandi baharanira inyungu zacu.
Nk'uko nari mbivuze mu kanya mbere y'ikiganiro mwambwiye ko mwatangiza icyo mwise une révolution verte ni ukuvuga revolution y'icyatsi kibisi umuntu abishyize mu kinyarwanda biramahire kwidatukura ibara ry'umutuku na kenshi riba risa n'irivuga amaraso icyatsi kikagaragaza icyizere muri make ari amagambo y'igifaransa muvuga ngo début d'une révolution verte mwashatse kuvuga iki?
Icyo twashatse kuvuga ni uko twatangije urugendo rw'abanyarwanda rugana ku mpinduka kandi ibyo ngibyo tukaba ryo twiyemeje inzira ishobora kuba ndende ariko rero tuzi neza ko ari bwo buryo bwonyine abanyarwanda bazashobora kongera guhagarara bemye mu gihugu cyabo noneho rero tukabakangurira nyine gukora uko bashoboye bakumva neza what at stake ntabwo nzi uko nabivuga mu kinyarwanda mbese icyo bagomba guharanira kugira ngo igihugu cyabo gitere imbere kandi kigarurwemo amahoro arambiye kigarurwemo uburenganzira bwa muntu aho buri muntu wese yumva afite ijambo akagenda yemye mu gihugu cye afite uburenganzira nyabwo kandi buharanira kuba yatera imbere.
Amahoro ariko arahari mu gihugu nta kibazo cyihari?
Ntabwo twavuga ko hari amahoro kubera yuko ahari amahoro burya abantu barisanzura kandi bizwi neza ko mu Rwanda nta bisanzura. Gahunda yo kuvuga ngo amahoro ari mu Rwanda tuzi neza ko abantu bari ku butegetsi ariyo bahora babwira abantu buri munsi ariko ndagira ngo twumvikane yuko ayo mahoro bavuga ntabwo mu gihugu kirimo amahoro wajya ugenda metero 5 cyangwa 10 buri hose uhasanga umusirikare ufite intwaro zikomeye na marukete n'ibindi byose aho abantu bahora bari ku marondo ngo umuntu yumve ko ari amahoro kandi ibyo ngibyo ubundi busanzwe bikoreshwa nk'uburyo mu bihugu birimo intambara.
Mumaze igihe gitoya mutangije uyu muryango yimuvama mahori wacu 2017 muri make hari ibyo mumaze kugeraho bifatika mwagerageza kudusangiza?
Birahari kugira ngo mugukora bivugaga mu byo twari tugamije bya mbere dufatanije n'abandi kandi nabo bari muri gahunda yo gushaka impinduka byari mbere na mbere kumenyesha amahanga ko ibibera mu gihugu cyacu byerekeranye na politiki ari ibinyoma ko batagombye kwita ku byo mahanga cyangwa leta y'u Rwanda ibwira mahanga ivuga iti ubutegetsi burakunzwe abanyarwanda bose barashaka ko president Kagame akomeza kubayobora mu mahoro tubagaragariza ko ibyo byose ari kinamico cyane cyane duhereye nyine kwihindura ry'itegeko nshinga ngira ngo bimaze kugaragara ko na nyuma y'amatora byagaragaye ko igikorwa twakoze twashyizemo ingufu nyinshi dufatanyije n'abandi bose bimaze kugaragara ko amahanga yabyumvise kubera ko ukurikiye communique zagiye zitangwa n'ibihugu bimwe na bimwe bifasha u Rwanda ugakurikira iby'abanyamakuru byandika ubu ngubu bigaragara neza ko iyo ntambwe yatewe
ariko abaturage nibo bisabiye perezida basaba ko iryo tegeko nshinga rihinduka kugira ngo nyine akomeze abayobore akomeze ibyo yatangiye ntabwo ari we wabibategetse
reka da je ngibyo iyo bikurikiye aba hari abanyamahanga bamwe babyumvaga batya ariko nabo baje gusanga ko ari kinamico rwose ari no gufata abanyarwanda nk'abantu batagira ubwenge kuti kubera iki kubera yuko byagaragaye neza ko kandi ikiza dukundira igihe tugezemo nuko n'amakuru agenda abantu bakisobanura kandi abanyarwanda babaza ubwenge bakisobanura agira ngo mwagiye mubikurikiraho abanyarwanda bagiye babivugira ku maradiyo mbese no mu Rwanda bavuga bati reka dati ngiyewe baje baransinyisha bambwira ko tugiye gutora akabambaza bati se ugiye gutora nde akanavuga ati simuzi ibyo byose byagiye bigaragara ko ari ikinamico bakoze ntabwo ari abanyarwanda bahisemo ko itegeko nshinga rihindurwa ahubwo ni gahunda yashyizwe mu bikorwa yo kugira ngo bakandamize abantu babobrije babasinyishe impapuro none nibarangiza bakore icyo nakwita teatre ku mahanga kugira ngo berekane kukubera ko mu Rwanda bigaragara nuko leta iriho yemaze kumenya ko amahanga akunda kubona yuko abaturage ari bubashyigikiye abategetsi babo ibyo rero bakoze kugira ngo bashobore gukomeza kubona imfashanyo kugira ngo bashobore gukomeza guha Kagame agaciro mu gihugu naho ubundi ntabwo ari abanyarwanda bahisemo.
Ariko umuntu yumvise uko muvuga iyi intego cyangwa se gukangurira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ibyerekeranye na demokarasi mu Rwanda no guharanira impinduka ntaho bitandukaniye n'iby'abatavuga rumwe n'ubutegetsi haba hari intego mufite yo kuzabamo ishyaka rya politiki.
Oya twebwe ntabwo duteganya kubishyaka rya politiki kubera ko ukurikije mu mateka y'isi hirya hino usanga ko amashyaka ya politiki yo ubwaba afite gahunda yabo ni ugufata ubutegetsi twere ibyo ntabwo ibyo tugamije twebwe icyo tugambiriye mbere na mbere ni ugushyira imbere agaciro ka muntu ugushyira imbere uburyo abanyarwanda bahitamo kwishyiriraho institution zibarengera gushyiraho amategeko arengera abantu abaha uburenganzira bwo mu gihugu cyabo bakisanzura bakagira uburenganzira bungana bakagira amategeko abarengera bose ibyo rero bikaba ariyo gahunda twiyemeje kandi tukomeza.
Ndagushimiye cyane rwose Fredy Usabuwera kuri ikiganiro turimo kugirana nkaba nizera ko abakurikiye radijwi rya Amerika bari bubashe gusobanukirwa neza kurushaho mu kanya nagira ngo tujye ku murongo wa telefone nk'uko iki kiganiro nyine muri isanga giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika twakire wa mbere Terence uranyumva
yego ndabumva cyane
urahagana hehe izindi zina ryawe ni iri
Isenge Terence hakaba andi mu ntara ya Muyinga komine Giteranye mu Burundi
ye gitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
cyo nashaka gushikiriza nashaka nemeranye nabo bavuga yuko atabisanzure biho mu Rwanda ndafatira kuri ibyo bintu bijyanye n'amatora ni kuvuga inyuma yaho perezida Kagame amaze kuronka iturufu ijyanye yuko habaye genocide mu Rwanda hagiye harabaho ikintu cyo gushimiza ubwoko bumwe nabwo burabura abantu babusitena bamaze kubura ababusitena ikiba iturufu yuko biboneka yuko ariko arakura igihugu kure bikabibandanya bigenda nk'uko aho bigeze ubu abari bazi byinshi ku Rwanda no kuba bo bushyigikira ku bintu bijyanye no kwisanzura babura inguvu bamaze kubura inguvu n'imyaka myinshi aguma atwara yisubirya aguma agikenyura ku buryo hariho abantu benshi bacibwa n'abanyagihugu kandi batoroha ahantu bavugira kuko uko biboneka neza umuperisisi aje ari konte y'ibyinjiro by'ibiro ikintu cy'andere kibanza kuza ni kumuburagiza no kumushyira mu gashe. Ikindi nacyo abanyagihugu yewe nagiye kesi ryandaganira na bamwe mu banyarwanda baravuga yuko ubize ikintu uvuga kuri contre hari abantu babagejwe kuvuga ibyiza gusa ku gihugu n'abavuga ibyiza gusa ku muntu atwara igihugu. Rero witeye ukavuga ikintu kitagenda neza amakuba aca ashikira iwawe ukangazira. Aho rero kabisa biraboneka neza yuko atari berite iriho mu Rwanda kandi nabo bari hanze nabo nyine ikintu niboza kukivuga mu gihugu mu gihe gisanzwe kiriho udushyigikira. Ariko bamaze nabo nyine baramaze kubona yuko atari berite ihari nayo mpamvu iyo revolusiyo berite sizime niko bayizeje ishobora kuba
amahoro iwacu
kandi urumva yuko ari abayisenda baba hanze n'abanyarwanda nabo nyine.
Iyo Terence urakoze kuri iki gitekerezo cyawe. Ubwo turaza kumva hari ushobora kuvuga ati wowe ibyo uvuze ni ibyo wabwiwe uri hanze utari mu Rwanda, ubwo abari mu Rwanda baraza kutubwira nabo ibitekerezo byabo. Urakoze cyane.
Yo mu Rwanda narashitse narabibonye.
Ubwo turakomeza. Urakoze cyane. Reka twakire na Noah. Uranyumva?
Ego ndabumva.
Ye urahagana hehe irindi ryawe ninde?
Nyandwi. Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Ye.
Ego je ngomba kumubaza nk'ibazo bishika bitatu. Ndiko ndumviriza neza uwo mutumire. Ndumva neza ko ari umunyarwanda mugaba ataba mu gihugu.
Aba muri Canada.
Ngomba kumubaza aba muri Canada. Ngomba kumubaza ikibazo cya mbere gituma yashimye gushinga ishira iryo shira hamwe. Ibuga yuko ari iby'impinduka rijyanye n'igihugu ciwe akarishingira mu mahanga atashoboye gufata iryo shyirahamwe akarishinga mu gihugu akarondera n'abavandimwe bo mu gihugu kugira ngo babe bari mu gihugu ciwe kugira ashobore gushyikiriza ibyiyumviro ari mu gihugu ciwe ntabishyikiriza ari mu mahanga. Ikibazo cya kabiri umuntu ariko arumviriza neza ukuntu avuga biragaragara neza yuko iryo shyirahamwe rigomba kumera nk'irikumenga rigomba kumera nk'itavuga rumwe na leta yabo leta yo mu Rwanda. Biragaragaza neza uri kurumviriza imvugo ziwe n'imvugo zisanga n'izo batavuga rumwe na leta y'icyo gihugu. Yovugisha ukuri uko byaba bimeze yuko baba bafatanije nayo mashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda. Ikibazo cya gatatu nagomba kumubaza intumbero y'iryo shyirahamwe ryabo ni iyihe? Iyo mpinduka niyo gupinga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyanke niyo kugira ngo ntasubire kuyobora u Rwanda? Nicyo cyiyumviro cy'iryo shyirahamwe ryabo kuko ndiko ndumvise mu byiyumviro ashikiriza birumvikana neza yuko adafise ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu. Menda ibyiyumviro
by'ishyirahamwe
ryabo ukuntu rikora
ushingiye kuki uvuga ko badafite ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu? Ushingiye kuki uvuga ko badaharanira guteza imbere igihugu?
Igituma mvuga ati igituma badashyigikira ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu mu mvugo zabo urumva bashyigikira bashyira imbere iby'ubutegetsi kuko ngo umukuru w'igihugu cyabo yuko ariwe ariko arababera intambamyi ku bijyanye n'amatora kugira ngo abanyepolitike bagire intuze. Mugabo ntariko aravuga ukuntu kugira ngo yokwegera abanyagihugu imigambi irashe apani yo gupinga umuntu kanaka. Kugira ngo umuntu ajye muri politike. Muranyumva?
Ye turakumva. Komeza hanyuma wanzure kugira ngo tubashe kwakira n'abandi.
Ego kugira umuntu ajya muri politike bisaba kabanza kwemerwa n'abanyagihugu. Nena bore kare karashinga amashyirahamwe nk'ayo zidasa kugenda pinga umuntu kanaka ahubwo agenda atwaye imigambi mu banyagihugu hagati mu gihugu kugira ngo bishobore gutuma yumvigwa cyangwa yemerwa n'abo bantu hanyuma bigaca bitera bituma bamwiyumvamo hama akazogera igihe cy'amatora bagashobora kumutora bamuzi babona n'imigambi yo bafitiye igihugu. Mugabo iyo migambi yo kuba bari karapinga ku gihugu kanaka ibyo siyo ntumbero nziza y'iryo shyirahamwe. Iryo shyirahamwe yoraba muntumbero agira ashira imbere iterambere zo guteza imbere igihugu bashira imitahe mu banyagihugu mu Rwanda n'abanyarwanda benshi bakenye hariho n'abandi bamerewe nabi mugabo yibereye muri Canada ibyo shyirahamwe giwe ariko ararikora kandi we urabona yuko riko ryatera imbere mugabo yinjire mu gihugu kugira ngo yumvirize ibyimviro by'abanyagihugu abanza bateze imbere.
Yeah, no, ikibazo cyawe cyumvikanye, reka agire agusubize mbere yuko twakira abandi. Ndagushimiye cyane.
Arakoze Noah rwose nyami yumbaje ibibazo byiza kandi bigaragara ko akeneye ko musobanura gakeya nanone ku byo tugamije. Reka mpere kuri iki kibazo cyanyuma abajije avuga ati ntumbero ni yihati kuki ati ibyo muri kuvuga bisa naho murwanya umuntu ntabwo twe turwanya umuntu ntago ari Perezida Kagame turwanya gusa turarwanya system turarwanya uburyo igihugu kiyobowe kandi rero akagira ati imigambi ni yihe imigambi yo guteza imbere twebwe nkuko nabivuze ntabwo turi ishaka rya politike ishaka rya politike burya n'iryo rigena imigambi y'uburyo rizayobora uburyo rizateza imbere abaturage twebwe ibyo dushaka guharanira niba asobanukiwe neza nuko rimwe na rimwe société civile ikora nubwo guharanira imibereho myiza y'abaturage guharanira yuko ayo mashyaka ya politiki ayajyaho ariyo yose yaba FPR kuko ndibutsa ko ashobora no kujya kuri site yacu akareba mu byo twasabaga cyane cyane mbere yuko aya matora bayafifika akajyaho twasabaga yuko FPR mu byo twasabaga ishobora gutanga undi mukandida utari Perezida Kagame utikuki kubera ko bimaze kugaragara ko aho uko byagenda kose ntabwo umuntu umwe rukumbi ari we ushobora kuba afite ububasha bwo gutegeka ngo ayobore abaturage b'igihugu cye cyane cyane tubize ziteye nk'u Rwanda cyangwa tugafatira ahandi kuko umuntu yarambye cyane ku butegetsi gutya agahakananirwa agakora n'amakosa kandi biragaragara ko amakosa mu Rwanda agenda akorwa. Ibyo rero nkaba nasobanura Noah yuko twebwe intumbero yacu ari ukugira ngo tufashe abanyarwanda kumva ko ibyo bintu bigomba guhinduka kubera yuko mu mateka y'u Rwanda kugeza ubu ubutegetsi bwagiye busimburana abategeka igihugu bapfuye bishwe cyangwa se kera tugiye no mu gihe cy'ubwami umuntu ibyo bitaga ngo kunywa umuntu ntiyashobora gutegeka hari uwategekaga ariho akiri agifite ubuzima. Ibyo rero tubona ko ari ibintu bigomba guhagarara bikagomba kuvaho abanyarwanda bagashyira hamwe bakareba uburyo bagena noneho igihugu cyabo kikagendera ku mategeko agaragara atuma habaho impinduka ya demokarasi ubutegetsi bugenda busimburana mu mahoro. Ubwo ndumva ibyo mbisobanuye. Ikindi aravuga ati washyizeho mwashyizeho biragaragara ko mwashyizeho wicara muri Canada mu bushyuhe mudashyiraho ishyirahamwe ngo rishaka gufasha abanyarwanda kuki mutajya mu gihugu. Nagira ngo mumenyeshe ko we ari i Burundi kugira ngo bibera mu Rwanda arabikurikira kandi natwe turabikurikira twe nyine twagerageje kubikora dutyo kubera yuko dufite amahirwe yo kuba turi mu bihugu aho dufite ubwisanzure. Ubwo bwisanzure dufite rero dushaka kubukoresha kugira ngo dufashe abanyagihugu bacu aho bari kuko ibigaragara mu Rwanda kuvuri mu gihugu ubu ngubu urugero namuhangira ngo wenda mbere yuko ikiganiro cyacu gitangira yakurikiye amakuru yanyu hano aho mugenzi wanyu Eric Bagiruse yatubwiraga kubyerekeye urubanza rwa umwari Rwigara na famiye abo bantu ubwabo bagerageje kugira icyo bavuga kubibaho n'akarengane mu Rwanda kandi si bo bonyine abandi bagenda bicwa aho hari ba Kagwa Rusereka twavuga hari ba Victoire Ingabire bagerageje bwa mbere kumanuka bakajya mu gihugu batereka tuze dufatanye n'abanyarwanda nabo ubwabo kubera ko ubutegetsi bufite ubwoba bw'uko abaturage koko bakumva ko impinduka ari ngombwa bagafata bagafungwa hari abandi bishwa twavuga ba mushahidi nabo bafunzwe twavuga ndetse n'abandi bamwe nk'umutubuze par exemple nk'uriya mu muhanzi Kizito Mihigo gusa wazize ko yazirimbye indirimbo avuga ko abantu hagomba kuba une vraie reconciliation abantu bose bakumvirwa ko abantu bareshya kwimpfukanda ari zimwe ko nta rutu rundi nayo bakamufata bakamufunga. Ubwo Noah rero ngira ngo yakumva ko gukorera mu gihugu ubu ntibyoroshye ariko niyo mpamvu twebwe turi hanze tuvuga tuti reka dushyire hamwe ingufu noneho kuko n'amaherezo ni mu Rwanda rega niko bizagenda kubera yuko ubu ngubu turi hanze turavuga tuti dufite uburyo bwo kwisanzura dufite uburyo dushobora gutanga ibitekerezo kandi n'abari mu Rwanda tukabafasha muri ubwo buryo bakabyumva tugakangurira bose buri muntu wese ko yashyiraho ake kugira ngo bishoboke.
Ndibwira ko wa muhana site aho yashobora kubona andi makuru.
Ibyo byose ashobora kujya no kubireba kuri site yacu yegurakoze jeni donc kunyibutsa ko kantu ashobora kujya kuri site yacu ama www.amahoriwacu.org.org ashobora kugenda akareba icyo tugamije, akareba za komunike twagiye dusohora, akareba ibintu byose tugenda dukora, ashobora no gukomeza kudukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook akabona amakuru yacu. Ndizera ko musubije.
Hari n'uwitwa Nitanga Jean de Dieu, mbere ko tusubira ku murongo wa telefone, hari Nitanga Jean de Dieu waruvuze ati mbese ko baheri yo za Buraya, ati twe urubyiruko turi mu makambi bazatugeraho ryari ko hani nari twe turi kurengana.
Arakoze cyane Nitanga, iyo ni gahunda imwe muri gahunda dufite. Gahunda imwe muzo dufite ni uguharanira yuko uburenganzira bw'impunzi zacu z'abanyarwanda zishyanga cyane cyane mu nkambi zahagongera guhabwa agaciro ka muntu, kubera ko bigaragara ko kugeza ubu baba mu nkambi yego, ariko tugarutse ku butegetsi bubi bw'u Rwanda bagahora baterwa impungenge na leta yagombye kuharanira yuko batahi wabo mu mahoro. Ngagira ngo mubwire ko rero rwose ahumure, turabatekereza, dufite gahunda, bidatinze bazabona tubasesekaraho, kubera ko nabyo ni ibintu bisaba imyiteguro kugira ngo tutagenda tubabwira tuti dore ibintu bimeze bitya, hanyuma bagazategereza amaso agahera mu kirere tuyitegura kugira ngo igihe tubagereyeho tube tubabwira tuti dore gahunda imeze itya, duharanira ibi n'ibi, ariko ibikorwa byacu turabikomeza. Nawe abishoboye ashobora kudukurikira kuri site yacu akareba ibyo dukomeza gukora, cyangwa se yashobora no kutwandikira tukajya tuganira tukamubwira ibyo dukora ibyo byo.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga, turaganira na Muvoma cyangwa se umuryango Amahoro Iwacu 2017 ukorera mu bice byose, ni mu mpande zose z'isi, ariko turi kumwe n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe muri Amerika y'Amajyaruguru, bivuze Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire na Joel. Joel, turi kumwe?
Turi kumwe.
Irindi ryawe ni ndura hagana he?
Inyonzi Major, ndi mu mujyi wa Kigali.
Yego.
Murakoze cyane kutwakira.
Murakoze kuduhamagara.
Nagira mbaze umutumire ko ishaka ryo, ariko nako ntabwo ari ishaka, ni Muvoma Amahoro Iwacu. Yavuze ngo ntabwo bagamije kugira gushinga ishaka, nta nubwo ari ishaka. Kandi ugerageje kumviriza ibyo yasobanuye, aravuga ngo icyambe bagomba kugeraho ni uguhindura ingaruka z'imiyoborere mu gihugu. Ni ukuvuga ngo iyo hariho Muvoma cyangwa se demokarasi bati dushaka guhindura demokarasi, tuwe evolution muri demokarasi, nuko ntayiba ihari. Mbega ndajya mubaze izo mbaraga yitwaje afite zizahindura demokarasi abanyarwanda biyumvamo ubu zuwazinga niki? Biko ari muri Canada akaba yarayishingiye iyo iburuseri
muri Canada,
yoba yaratangiye
wari muri Canada
yaratangiye we ari muri Canada ya bayitangiriye iburuseri mu Bubiligi. Mbega yoba yaratangiye gukangurira abo baturage mu gihugu hagati, cyangwa arabivuga gusa bisanzwe aho yibereye iyo ngiyo imahanga?
Ariko we urimo nkuri mu Rwanda, nk'umuntu uri Kigali mu mujyi, uramuhamiriza ko iyo demokarasi hari?
Okay, ngewe icyambere ngiye ntabwo ndi umunyarwanda, ndi umurundi fizi, gusa ko ndahamaze igihe kumva ko n'ikinyarwanda kivuga neza
cyane rwose.
Aho ngaho ngerageje kureba icyo navuga. Icyambere ubuyobozi bwo mu Rwanda ni ikintu cya mbere cyaganje, kandi inaha mu Rwanda demokarasi uhata abaturage ubwabo bonyine baraguhamiriza ko ati demokarasi irahari, ariko wanyura hirya wareba ibikorwa biri gukorwa ugasanga hari bamwe babyinubira batabyemera, na cyane cyane umutekano, bamwe bifuza yuko hari icyo hinduka, cyangwa se bari muri ayo mashyaka atavuga rumwe na leta, usanga bari gukurikiranwa cyane. Naza ikindi nashaka kumubaza, mbere naza mu gihugu, naza indishyikizo mbaraga akazibona kaza mu gihugu hagati, ubwo aratekereza yuko nta ngaruka mbi bizamugiraho kuko kangaho icyo bigamije sendofe no kuvuga ngo iyo ntuze iyo revolution yiwe izavamo icyo twakwita ishaka
yavuze ko twatabigamije
niba nibamara guhindura iyo revolution yawo ya demokarasi bakabona hari icyo bagizeho baratekereza kuza bafite ubahagarariye aza wenda azabayobora mu icyo gihe cyangwa se uzaba hari icyo gihe baratekereza yuko bazakorana ibiki n'iyo mishinga bumva ko bazakora izabageza ku ntera ikomeye cyangwa se izafasha abaturage muri iki gihe babona yuko babangamiwe ibyo ngibyo nagira ngo mubaze kandi murakoze cyane no kutwakira.
Urakoze Joel ne kubwo muri makeya gira icyo akubwira mbere yuko dukomeza bwana Usabuwera.
Joel Niyonzima urakoze cyane ku bibazo mbajije. Icyo naheraho nuko ngushimiye cyane kuba unavuze uti hano hari abantu binubira uburyo umuntu arakubwira ati demokarasi turayifite ariko wajya hirya ukumva ko yinubira uburyo abayeho. Ngibyo ibyo duharanira ko uko kwinubira ibintu byagombye gucika, duharanira ko demokarasi mu Rwanda kugeza ubu ntayihari. Umuntu arakubitirwa kujya gutora, umuntu arakubitirwa kujya gukora ibintu bimwe na bimwe, umuntu arabuzwa kuba yakwihingira ibiryo kugira ngo atunge umuryango we. Ibyo duharanira ni ukugira ngo ibyo byose bivanweho. Ikindi nasubiramo Joel, ntabwo turi ishyaka rya politiki. Ntabwo turi ishyaka rya politiki, ibyo ndagira ngo mbisobanure mbishimangire nk'uko duhora tubivuga. Tugeze mu gihugu no kuvuga ko twebwe tugomba gukomeza guharanira yuko wafata ubutegetsi wawe wese aharanira yuko habaho institution forte, kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kandi ni kinini kuruta umuntu ku rwego rwe. Ntabwo yaba abategetsi bose bakurikirana mu gihugu cy'u Rwanda baracyasanze igihugu, ariko ntabwo dushobora gukomeza kwihanganira yuko buri mutegetsi uje aza akakora ibyo ashatse mu gihugu adashyize imbere uburenganzira bw'abaturage. Abaturage nibo bagombye kugira ijambo bakavuga bati ibi nibyo ibi ntitubyemera, igihe batabyemera bakajya kubitorera noneho ahubwo bakabikuraho bagashyiraho ibindi, bagashyiraho abayobozi bashaka kubiharanira. Nicyo duharanira, nicyo dushaka. Urugero naguha rutari kure nkaho muri region ya East Africa, ugira ngo ejo bundi bakurikiye amatora yo muri Kenya. Muri Kenya wabonye ko amatora yarabaye, ariko bigeze aho urukiko rukuru ruvuga ko amatora atagenze uko agomba, ko abaye asheshwe noneho abaturage bakazongera kujya kwihitiramo. Ibyo nibyo dushaka, ibyo nibyo dushaka, aho kugira ngo umuntu aze akubitirwe gutora umuntu yemezwe ko uwo muntu amukunze kandi atamukunda, noneho higira hirya yitotomba, niba amufata yitotomba bamukubita inyundo cyangwa se bamwice cyangwa ibyo ngibyo nibyo dushaka kubivaho. Noneho tugaranira yuko igihugu cyacu mu mahoro abanyarwanda bakibamo bubahana kandi hari amategeko abarengera bose. Ibyo dushaka.
Yereka ubwo twakire n'undi umaze akanya ategereje. Daniel turi kumwe. Daniel uranyumva?
Yego ndakumva.
Irindi ryawe n'indi urahagana he?
Enosa.
Urahagana he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Hina amagambo hanyuma ubaze ikibazo cyawe kugira ngo twakire n'abandi.
Ndabaza ndabwira umutumirwa cyangwa mubaza. Urabona mu Rwanda abantu mu mutavu ushaka kuvugisha ukuri cyangwa uharanura ubwisanzure arafungwa. Kandi noneho mu Rwanda urebye usanga abaturage abanyarwanda ubwo bafite ubwoba. Iyo uteye wenyine ugira ngo uharanire demokarasi ubura abakwikiriza, noneho niyo wahura n'ikibazo bagufunga cyangwa bakugendaho ntawo kuvugira, nibura ngo ubone ko leta yokerwa igitutu noneho icisha makeya. Usanga abantu baho bagira ubwoba. Noneho ndamubaza se iyo gahunda ntangiye ku giti cyanjye, n'ubwa mbere numvise ko aho umuryango uhari, nkibaza nko mu Rwanda nk'urubyiruko duhari cyangwa n'abanyarwanda bandi bashaka demokarasi, ko ibiganiro by'abantu bari hanze usanga leta y'u Rwanda itabishaka, kandi noneho abanyamakuru bo mu Rwanda bavuga banga gusoma ibiri kuri interineti cyangwa ku bitangazamakuru, banga kwiteranya. Ese izo gahunda zabo tuzazigezwaho gute? Tuzajya tumenya gahunda gute? Kandi ubona ko uko mu Rwanda bimeze ntago leta ishaka yuko ibintu bitavuga rumwe na leta biturutse hanze ko byinjira mu gihugu n'abanyamakuru baho usanga baba bafite ubwoba bwo gutangaza ibyanditswe biturutse hanze noneho nuko kuri njyewe ako wenda kwansubiza inzira rero mbona mu Rwanda demokarasi mbona iracyane ndende cyoko nibagerageze ariko mbona bitazaborohera cyokoza ikindi nakongeraho usanga nanone bavuga ko umuntu wese utanze igitekerezo yitwa ko arwanya leta ese iyo mpuzo yabo nubwo nibagiye uko yitwa ese bafite gahunda yo kuzaza gukorera imbere mu gihugu
ye urakoze cyane Daniel urakoze ndagushije no murya Joel nawe wabazaga ngo imbaraga ufite ni mufite ni zihe
arakoze cyane rwose Daniel mbere na mbere imbere yuko musubiza nagira ngo muhumurize mubwire ko yego biba mu Rwanda abarakandamiza umuntu chimye kanavuze ati umwe uvuze baramukurikirana nibyo rero nibyo umwe muvuze baramukurikirana niyo mpamvu gushyira hamwe ari ngombwa aravuze ati ese mu gihugu ko tudashobora uko tubona ibintu twebwe niyo mpamvu muri gahunda twiyemeje kugira ngo dushobore kugera ku banyarwanda turakoresha cyane cyane itangazamakuru icyo bita bya internet donc social media ibyo nibyo dukoresha cyane icyo nagusaba rero Daniel nuko niba koko wumva ufite umutima w'uko impinduka igomba kuba kurikirana ibyo dukora kuri YouTube ntabwo bazakubuza kuyireba aho ngaho ntibizashoboka uyikurikirane ukurikire ibikorwa byacu turahari turiho dufite message nyinshi tukubwira abanyarwanda uburyo turi kumwe nabo uburyo tugomba kubashyigikira kandi bagashyira hamwe bakazagira icyo bageraho hanyuma kandi ikindi kintu ni WhatsApp sinzi niba ashobora kuyikoresha nabwo nuko nayo yayikoresha kandi ashobora kujya en contact natwe tukavugana tukajya tweshanja ku bintu bimwe na bimwe ni gutyo buhoro itafari kurindi tukagerageza kubaka ingufu ngira ngo sinzi niba yarashoboye agenda ashobora kubona ibiba hirya muri Afrika ngira ngo sinzi niba yabonye par exemple byabaye muri Burkina Faso mu minsi yashize birimo kubera muri Togo ubu ngubu ibyabereye muri za Kongo aho ngaho za Kinshasa na hehe abantu ubu ngubu ubwo nibwo buryo urubyiruko cyane urimo gukoresha bwo kugira ngo bashobore gushyira hamwe bashobore kuorganiza komunote zabo aho bari kubera yuko ni hahandi amaherezo niko bigomba kugenda kandi ntitugomba gucika intege dukomeze dutahiriza umugozi umwe no dukomeze tweshanje ku buryo tugomba gukora no gutanga message dukoresheje social media urakoze Daniel
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga twakire na Eric uranyumva turi kumwe
hello
yego irindi ryawe ni indura hagana he
nategeka Imana Eric kandi mu karere ka Rusizi mu Rwanda
yego
ikibazo nge nari mfite nsha kubaza umutumirwa wacu ese buriya ko iyo muvuma amahoro wacu bayitangirije i Bruxelles wenda bakabavuga ko iri mu bice byose by'isi nkatwe turi mu Rwanda nkuko mugenzi wanjye amaze kubivuga biba bigoranye kuba wabona ibintu nk'ibyo ngibyo bitavuga rumwe na leta umuntu abibona gute ibyo WhatsApp yaravuze niyo nimero ya WhatsApp bakoresha niyi no ikindi kibazo ese nta bundi buryo bacamo mu buryo bwemewe n'amategeko yifatishije amahanga iyo miryango ishinzwe uburenganzira bwa muntu n'indi miryango bakaba bagirana ibiganiro bakabahuza n'u Rwanda bakaba baza gukorera ibiganiro byabo mu Rwanda uko bavuze ko atari umutwe wa politike bakaba baza ibiganiro byabo bakabikorera mu gihugu indani bakabasha no kubyumvisha abaturage neza kuko bavuga ko atari politike baharanira cyangwa barwanira atari ubutegetsi bashaka wenda ko bashobora kuba bakumvikana na leta y'u Rwanda
Erikakoze cyane ikibazo abajije ni cyiza kubyerekeye iyo WhatsApp yacu ngira ngo ugiye kuri site yacu nkuko nabivuze amahoriwacu.org wabona uko wadukontakta cyangwa ugashiraho ukatwandikira kuri info@amahoriwacu.org hanyuma tukayikugezaho iyo nimero yacu ya WhatsApp none tukajya twishanja nta kibazo aho ngaho gihari. Naho kubyerekeye ibiganiro
gatoya mbere yuko mukomeza nagira ngo mbunganire iryo jambo amahori wacu ni mu ijambo rimwe uko nabibonye.
Amahori wacu ni mu ijambo rimwe bifatanye bidatandukanye. Noneho rero ikindi nagira ngo mubwire nuko agiye kuri site yacu akareba hari tugitangiza kampanye yacu hari za point zimwe na zimwe twasabaga ko leta ya ibyo yakora no kuba twaganira nayo birimo leta y'u Rwanda ntabwo ishaka kugira umuntu n'umwe iganira kuko yumva ko ngo yageze ihijya igihugu baragifashe bakigira akarima k'umuntu umwe bakumva ko rero nta muntu bashobora kuganira nawe. Niyo mpamvu dukurikije ko ibyo byose twabisabye ibabyumve ntabwo ntekereza yuko ibyo biganiro babishaka kuko ntibigeze bagaragaza ubushake. Kandi ikindi nabwira Eric nuko tugomba kwinjiza amatwara yuko nta muntu n'umwe kugwa ndahera kubyakwa gati kuki tutaca ku bazungu tubasabe nta muntu n'umwe uzaduhindurira ibintu nitwe ubwacu mbere na mbere tugomba kuhindura. Niyo mpamvu ahubwo tubacaho abazungu tubabwira tuti dore ibintu uko bimeze mu Rwanda dore ibintu bigenda neza dore ibi tubabona ko byagombye kugenda gutya. Abanyarwanda barababaye, abanyarwanda bameze nk'imfungwa mu gihugu cyabo kugira ngo babyumve noneho natwe bikomeze kudutera ingufu zo gukomeza gukora ibyo dushaka kugeraho byo guha ba Eric abo ba Daniel abo n'abandi bose bakeneye umuhumekero uburyo rwose bashobora guharanira impinduka ku giti cyabo. Kandi rero nagira ngo mubwire Eric yuko iyo gahunda yo gukomeza gufasha abanyarwanda bari mu gihugu kugira ngo bashobore kumva uko bagomba kwiyorganiza nayo tuyirimo ubwo rero badukurikire bakurikire message zacu kandi tuzakomeza kubatera inkunga uko byo dushoboye kose.
Twakire na Xavier turi kumwe. Irindi ryawe ni ndurahagana he?
Ni Nyirimana Xavier ndi Butare mu Rwanda.
Yego.
Hanyuma nashaka kubaza umusenyeri wacu. Hanyuma ko hari nk'abanyarwanda benshi badakoresha social media mu Rwanda baba bakeneye nko kumva ibyo biganiro byabo, ni iyihe nzira bakoramo kugira ngo abantu bose babe babyumva? Kandi abakoresha social media ni bakeya, hariho rero nk'abandi benshi baba bakeneye kuba babyumva kandi babikeneye, ubwo bakora gute kugira ngo bibe byagera ku bantu bose?
Arakoze
cyane Xavier. Ati hari abantu badakoresha social media. Yego nibyo, hari abantu badakoresha social media. Eske ashobora ko wenda akoresha email isanzwe adakoresheje Facebook cyangwa ibindi? Ayikoresha, dushobora kukoreshanja nawe ya kandi no muri gahunda zo kugira ngo abantu bagezweho iby'amahori wacu ikora nayo tuyirimo turayitegura, tuzi ko bitoroshye kuko ngira ngo nkuko Xavier n'abandi babivuze aho ngaho mu gihugu abantu baraboshwe, buri muntu wese ushatse kugira ikintu akora bamumerera nabi. Ntabwo twifuza yuko hari umuntu wazira yuko akorana n'amahori wacu mu gihugu. Turavuga tuti reka turebe uburyo tworganiza ibintu mu buryo nyabwo, mu buryo bwiza butuma buri munyarwanda wese ashobora kwitabira ibyo dukora, ariko tumuhaye uburyo bwo kubikora tumufashije muri ubu buryo. Ibi byose rero ni gahunda tugomeza kugenda duteza imbere. Ubu ngubu turi ku byerekeye social media kubera ko tubona ari igikoresho gikomeye cyane kandi abantu bose bakoresha. Ubwo ngubwo izindi gahunda zindi zizayigenderaho nazo tuzagenda nyuma tumaze kuzinonosora neza kuzibagezaho.
Twakire na Manase. Turi kumwe Manase?
Yego turi kumwe.
Irindi ryawe ni ndurahagana he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Irindi
si ngombwa ko ndibabwira.
Nta kibazo.
None ndagira ngo mbaze uwo mugabo ahereye mu kigo.
Ni muri Canada.
Ndi muri Canada.
None se kuki wanjye ngira ikibazo, kuki baba bavugira hanze, kuki bataza mu gihugu ngo bavugire abaturage bari mu gihugu? N'u Rwanda ni mwisi mu ibumbe ari no mu gihugu.
Nicyo kibazo bafite cyonyine?
ni cyo kibazo rero cyose.
Yee urakoze.
Urabona bo bavugira hanze arabaturage batumva radio. Mhm. Bagara bo batazigari. Kuko bo bataza mu gihugu none ngo igihe cyose bavugira hagati mu gihugu abantu babyumva.
Nasa naho yari yabikomajeho mu kanya ariko bworeka
kugira muri. Nongere musubize Manase. Manase urakoze kumva iki kibazo. Kuza mu gihugu ni gahunda dufite. Ntabwo ni gahunda dufite ariko ntabwo ari ya none. Ubungubu turimo gutegura uburyo umuntu yaza mu gihugu nyine kubera ko nawe uraho mu gihugu urabibona ngira ngo urazibona imanza ziriho n'ubungubu aho umuntu ushatse kugira icyo avuga ko abaturage barengana ibimubahura bibona Manase ntabwo wabyirengagiza ko umuntu apfa ntabwo nk'umuntu ukunda igihugu cyanjye kandi ukeneye kureba uburyo abaturage bacyo batera imbere bakava mu kaga barimo ntabwo nagira ntya ngo nze niruka ngo simbukire mu munwa w'ikirura ukireba no kugira ngo tuvuge tuti abari mu Rwanda baraboshye noneho reka twebwe nkishyira hamwe rigamije kuba tware mu buryo abanyarwanda bibohora uwo munyururu barimo aho turi twisanzura mbese turebe uburyo n'ibikoresho dufite ububasha ibihugu turimo duha turebe uburyo twishyira hamwe dushyira hamwe ingufu zacu noneho ba Manase n'abandi bose baraho mu gihugu batafite uburyo bigobotora ako karengane tubafasha kubigobotora niyo mpamvu yonyine kubera yuko bimaze kugaragara ko buri muntu wese uje aho ngaho bamufata bakamufunga cyangwa bakanamwica hari n'uwo bica cyangwa se bakabuza no kwinjira mu gihugu ngira ngo ingero ni nyinshi umuntu atakwirwa ashubiramo ubwo rero nkaba ntekereza ko yari yo gahunda iyo niyo gahunda gukomeza kureba uburyo twebwe aho turi n'ububasha dufite n'ibikoresho dufite dukomeza gutekereza no gukomeza gushyira imbere uburyo twabaha abari mu gihugu kugira ngo bashobore gutera imbere kandi bigobotore ingoma y'igitugu
twakoze ye twakire na ndayiragije uranyumva
ndabumva namahoro murakomeye
namahoro nawe se
komera ndayiragije
atashima naganda ndamutse no mutumire mwadutumiriye
harakumva
nami kibazo twa business ni kitwe turumva imigambi ya Fredo ni myiza ariko kibazo ni ndara muri Afrika bana muri Afrika kibazo twese ni cyaba abantu nyine baneza abantu turongoye yuko ntibashaka gutoteza abantu bavuga rumwe ariko turaturaba n'abandi banyepolitiki batavuga rumwe nabi ingorane nasese n'izindi ndari ngaha mu gihugu cyacu mu Burundi nta muri ati ibintu byahabaye harabaye ibintu byo gutoteza hagati y'akazina muzi abanyepolitiki bacavuga ati reka tuje hamwe tunge urunani senarede kandi abarundi benshi bararufaye bivanye n'uko bavuga ati baje kutukura mu ngorane abarundi benshi bari barimwe ariko izo ngorane turacyazirimwe none abo nabo ko babyumva bagira abagerageze barabe akagira ibintu bimeze mu Rwanda none bo ntameze nazo babona nka senarede ngira akora ibintu byabo b'abarundi b'abanyarwanda bagume babandanya kwa kundi kwabo nyene n'icyo kibazo none n'icyama ndasabashimiye
uravuga ko bashobora gukora ariko ntibagire icyo bageraho
icyo bagira n'icyo mvuga bashobora gukora n'icyo bageraho bakaguma ari nk'aha babandi nyene ameze nk'uko nyene ari amajambo ari ikimugo ntage n'intambwe nimwe batera nk'abandi twarabonye intambwe n'abandi bavuze ngo demiri ariko twararindire yuko abarundi yuko tuva mu nzu yamo mu ngorane turimo twarabuze nabona niba ariko gukoresha amajambo yuko n'abanyarwanda ntihagiye n'ikintu kimwe bageraho bakaguma ari hahandi nyine nabwo mwakaga kimitsi nkako twe tubayimo mu Burundi
bamurakoze ndayiragije muri make wowe uyubore busanga Senared ikuba ntacyo yagezeho ari byaba byaratewe n'iki
yati ntangubu basize gende ndira de abademokrati babadufate abakongomani rabo nyine niko ariko barabarondera bavuga ati tugeza hanya kubivanye n'ingufu bakoresheje muri make sindi ko ndifuza ati mwaka kere ngo habe ibintu by'intambara nk'ibyabaye muri Congo oya ariko rana abakongomani bo nyine ibyo abanyepolitiki b'abakongomani intambwe bageze ku ntambwe y'uko bo nyine leta yironderera abayigwanya
wowe urashaka ko abangaba nabo amahoro wacu babanza bagira ingufu kugira ngo babashe kugira icyo bahindura.
Urabona dufate nka mu Burundi byinge mu Rwanda. Dufate nka Kagame yakoresheje umuheto yakubavuga ati fate ugaruko.
yafashije ingingo y'igihugu cyutura abanga mu Burundi naho nabo nyene bana ibiganiro byabaye ari uko mu gihe cyo niko ndikije ntambara ya ariko mu mabamenye yuko aba banyagabo ikintu bari ko barabavuga bakirese ngo barushe niko bavuga bose bari barushe urumva nabo nibakore nabo baruhe hanyuma ngira babemere
urakoze ndayirageje bwana usaba wera wamubwira iki
ndayirageje rero urakoze cyane icyo namubwira ni kimwe n'icyo dukomeza kuvuga ntabwo dushobora kwicara ndayirageje ngo uhuguti watanze example mu gihugu cyanyu bariki gihugu cyanyu nanjye ndayikurikira ariko ntabwo ushobora kwicara ngo uhuguti bariya nibo bagomba gukora ibi ubwo ntacyo bagezeho oya niyo mpamvu twebwe dushyira imbere kampanye gukangurira abanyarwanda bose ntabwo ari ukuvuga ngo ni twebwe gusa ni twe ariko noneho tugafata umwanya wo gukangurira abanyarwanda tukababwira ati mureba akarengane kari mu gihugu buri muntu wese ku giti ke afite uburyo yakora reba ibyabaye par exemple ndarigaruka muri Burkina Faso ibirimo kuba muri Togo ibyabaye mu bindi bihugu bindi muri Afrika aho abaturage bahagurutse bagahaguruka ari abaturage bakajya mu muhanda bati ibi bintu turabyanze urumva ntabwo bategereje ko hari umuryango umuza kuvuga ngo oya ngo ibingibi ngo twe turabikora turabazanira ibi oya tugeze mu gihe aho buri munyarwanda aho ari yumva ko ibibera mu gihugu bimureba uti kubera iki kubera yuko niba uri mu gihugu aho umukuru w'igihugu bwe yiyitiranya n'igihugu ibintu babikomeye kubera ko igihugu ni cy'abanyarwanda bose nagari cy'umuntu umwe cyangwa umuryango umwe niba mu gihugu aho udashobora kugira umushinga runaka wakora ngo ube wawukora wisanzure utere imbere udafatanije n'abategetsi cyangwa n'ishyaka riri ku butegetsi ngo rikure icyo utere imbere cyangwa se runatere imbere ibyaguteje bene ibyo wakoze babifashe babisenye babishyire hasi ibintu ntabwo babyoroshye ni ukuvuga ko buri muturage uwo ari we wese agomba gutekereza ko ibyo byageze kuri kanaka ariko nawe bishobora kumugeraho
none se ubwo ntibyaba byitwa ko ari ukugumura abaturage
oya ntabwo ari ukugumura abaturage ntabwo ari ukugumura abaturage ni ukubwira abaturage ko uko byagenze turebe example natanga ni nk'abazungu zaye mu Kigali ubu ngubu iyo niyo example igaragara uburyo birirwa bajujubya mu mujyi ugafata umuntu wamwimye akazi wamubujije guhinga wamubujije wamwirukanye mu nzu ye ufatira ibyo ufata ubutaka bw'umuntu busa noneho ati ngiye gucuruza akantu ngiye gucuruza inyanya zishobora gutunga umwana wanjye yazigeza ku muhanda ukamukubita inkoni ukamubuza uburyo ukamujujubya
kwanga akajagari
urumva oya ntabwo ari akajagari kubera yuko urebye mu bihugu byose na hano tuba muri Canada hano tuba muri Canada hari abantu bacuruza ku muhanda none se ko leta itabirukana ngo ibakubite urumva baha uburyo ubareke bacuruze baha uburyo ubareke niba udashaka ko babikora ibyo bintu noneho ushyireho ingamba zituma batera imbere ntubabujujubye ngo babuze gucuruza izo nyanya ngo babuze guhinga ibiryo bishobora gutunga abana babo urumva ngo babuze amaramuko barahembwa ubusa nurangiza ubabwire ngo ugomba gusora ibi nurangiza uti dore mituwere ni gutya kandi nta mafaranga afite yo kubikora ibyo nibyo tuvuga abanyarwanda bakumva ko ubu ngubu uko ibintu bimeze babireba ariko ntibihebe ngo bavuge bati yewe nta kundi nabigenza
ndabona turimo tugenda tugera ku musozo muri make nagira ngo nk'umwanya undi wari utegereje ku murongo wa telefone muri make ya nabatanga igitekerezo cyangwa se ikibazo Emmanuel uranyumva
takumva neza Jeanne
yee ugerageze guhina amagambo baza akabazo kare nko mu masogonda make cyane kugira ngo tubone uko agusubiza
okay reka mbaza gatoya najya manusuzu mutibirwa ariko adaho umurongo twamwe na WhatsApp kuko atarimo kutubwira ngo tubone byoroshye
ngo agaho umurongo wa WhatsApp wamubonaho
cyangwa se umuhe yusacu atwandikire basi nimba adashaka kuzuka
tuzimuhe
muduhe izacu muhe izacu atwandikire nimba adashaka kuzuka kuri radio
okay ye sawa urakoze nagira ngo ubwo noneho muhi ijambo rya nyuma tunasoza rwose akusubize muri make hanyuma ubwo tusezeraneho
ntabwo ariko ikibazo ni cya WhatsApp gusa yambazaga
yibazaga niba kugira ngo babone ku buryo bworoshye niba mushobora kuba ngo kuki mutabaho iyo ya WhatsApp
iyo WhatsApp nkuko namubwiye ubu ngubu dufite WhatsApp imwe dukoresha urumva abantu kubera ko buri giye en contact turi muri movement nkizi ngizi ugomba kugira uburyo ibintu bikora kandi bikora mu huka bikora muri order ukuvuga ko atwandikiye kuri info@amahoriwacu.org twahita tumugezaho uburyo i WhatsApp yacu yajya ikoresha kuko ugomba kureba uburyo ureba abantu na flow ya information iza no ukagenda uvugana n'abantu ukurikije icyifuzo cyabo
ubwo ndumva umuntu ashobora no kuba hani WhatsApp ye kugira ngo communication yorohe hagati yanyu ndabashimiye cyane bwana Usabuwera Freddy nkashimira abandi baduteza amatwi namwe mwese mwaduhaye inkunga y'ibitekerezo n'ibibazo mwese mwese mugira ibihe byiza mwumva radio yanyu ijwi rya Amerika mwari kumwe na Eugenia Mukankusi.